Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 82. Urarizwa n'iki? Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 28 umurongo wa mbere, Mariko igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza kuwa 8, Luka igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza kuwa 12, na Yohana igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza kuwa 18. Ba bagore bari hafi y'umusaraba wa Kristo barindiriye kandi bacunga ko amasaha y'isabato ashira. Ku munsi wa mbere w'icyumweru kari mu ruturuturu, bagannye ku gituro bitwaje ibihumura neza by'igiciro cyinshi byo gusiga umubiri wa Kristo. Ntibigeze batekereza ku kuzuka kwe mu bapfuye. Izuba ry'ibyiringiro byabo ryari ryamaze kurenga kandi ijoro ryari ryabuditse mu mitima yabo. Bagenda, basubiragamo imirimo ya Kristo y'impuhwe ndetse n'amagambo ye y'ihumure, ariko ntibibukaga amagambo ye ngo nzongera kubonana namwe. Yohana igice cya 16 umurongo wa 22. Mu kutamenya n'ibyari birimo kuba uwo mwanya, begereye aho igituro cyari kiri, bagenda bibaza bati, ubu se ninde uri butubirindurire ibuye ngo arikure ku muryango w'igituro? Bari bazi ko batabasha kwigizayo iryo buye, nyamara bakomeje urugendo. Nuko bagira batya babona ijuru ryuzuye ukura bagirana kudaturutse ku kurasa kw'izuba. Isi yaratigise. Basanze igitare cyamaze gukurwaho, imvi irangaye iri mu busa. Ntabwo abo bagore bari baje ku gituro baturutse mu cyerekezo kimwe. Maria Magdalena niwe wababimburiye kuhagera, nuko abonye ko ibuye ryavuyeho, yihutira kujya kubibwira abigishwa. Hagati aho nibwo abandi bagore baje. Umucyo wari mubengeranira mu mpande z'igituro, nyamara nta mubiri wa Yesu wari urimo. Bakiri aho hantu, bagize batya babona ko batari bonyine. Umusore wambaye imyambaro ibengerana yari yicaye iruhande rw'igituro. Ni wa mumarayika wari wabirinduye ryabuye. Yari yihinduranyije mu ishusho y'umuntu ngo adakangaranye imitima yabo bakunzi ba Yesu. Nyamara nabwo mu mpande ze hari hakibengerana umucyo w'ijuru, maze abo bagore bashya ubwoba. Barahindukiye ngo bahunge, ariko ijwi ry'uwo mumarayika rirabahagarika. Yarababwiye ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse. Barongeye bareba mu mva, maze bongera kumva inkuru nziza. Arundi mumarayika wari mu ishusho y'umuntu wari uraho, nuko aravuga ati, niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galileya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Abo bagore bagiye basubira muri ayo magambo ngo yazutse, yazutse. Muri uwo mwanya bya bihumura neza ntibyari bigikenewe. Umukiza ni muzima, ntakiri intumbi. Noneho bibutse ko ubwo yavugaga iby'urupfu rwe yanavuze ko azazuka. Mbega umunsi w'agatangaza ku batuye isi. Abo bagore bahise bafumyamo, bava ku gituro bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubwira abigishwa be. Mariya ntiyari yumvise iyo nkuru nziza. Yasanze Petero na Yohana bashyiriye ubutumwa bw'akababaro avuga ati, bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Abigishwa bihutiye kugera ku gituro basanga kimeze nk'uko Mariya yari ababwiye. Babonye umwenda umurambo wari uzingazingiyemo hamwe n'igitambaro, ariko ntibabona umwami wabo. Nyamara rero aho ku gituro ubwaho hari igihamya cy'uko yari yazutse. Ntabwo imyenda yari mu gituro yari ijugunyanze mu kajagari, ahubwo yari izinze buri umwe uri mu mwanya wawo. Yohana abibonye arizera. Yari atarasobanukirwa ibyanditse byera bivuga ko Kristo yagombaga kuzuka mu bapfuye. Nyamara yibutse amagambo y'Umukiza yahanuraga kuzuka kwe. Kristo ubwe niwe wari washyize iyo myenda aho kuri gahunda. Ubwo marayika ukomeye yamanukaga aza ku gituro, yasanganiwe n'undi mumarayika wari wahoze arinze umubiri w'umwami Yesu afatanyije n'itsinda rye. Igihe marayika uvuye mu ijuru yabirinduraga ibuye, undi we yinjiye mu gituro ahambura imyenda umubiri wa Yesu wari uzingiyemo. Ariko ibiganza by'Umukiza nibyo byazinze buri umwe wose biwushyira mu mwanya wawo. Mu maso ho utegeka inyenyeri n'utuntu duto duto, nta kintu na kimwe kidafite agaciro. Gushyira ibintu kuri gahunda no kubinononsora bigaragarira mu murimo we wose. Mariya yakurikiye Petero na Yohana ku gituro, ariko ubwo basubiraga i Yerusalemu we yari isigariye. Ubwo yarebarebaga mu gituro kirimo ubusa, umutima we wasazwe n'agahinda. Arebyemo yabonye abamarayika babiri, umwe ahagaze haruguru, undi ahagaze hepfo y'aho Yesu yari aryamye. Baramubajije bati, mugore, urarizwa n'iki? Yarabasubije ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Ubwo yarahindukiye, nabo bamarayika batera umugongo, yibwira ko ashobora kubona umuntu wamusobanurira ibyabaye ku murambo wa Yesu. Irindi jwi ryaramubajije riti, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Akoresheje amaso ye yari yashavuye kandi yijimye, Mariya yabonye ishusho y'umuntu, maze mu gihe yibwiraga ko yaba ari umurinzi w'aho hantu, aravuga ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize mukureyo. Mariya arongera ati, niba imva y'uyu mukire yari yiyubashye cyane ku buryo Yesu atayishyingurwamo, ubwe yari gutangaho kumushyingura. Hari imva yari iraho yari irangaye bitewe n'ijwi rya Yesu ubwe ariyo mva Lazaro yari yararyamishijwemo. Mbese ntiyari kuyibonamo aho ashyingura umwami we, yumvaga kwita ku mubiri we wabambwe ufite agaciro gahebuje byamuhoza amarira muri ako gahinda yari afite. Ariko Yesu mu ijwi rye yari amenyereye yaramubwiye ati, Mariya. Ubwo yahise amenya ko atari umuntu bataziranye wamuvugishaga, maze ahindukiye abona imbere ye hari Kristo muzima. Mu munezero we, Mariya yibagiwe ko Kristo yari yabambwe. Yamusimbukiye asa n'ugiye gusoma ibirenge bye, maze aravuga ati, Rabuni. Ariko Yesu azamura ikiganza cye avuga ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data, ahubwo ajya kubwira bene Data yuko nzamutse ngiye kwa Data ari we So, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Ubwo Mariya yafashe inzira asanga abigishwa afite ubutumwa bw'ibyishimo. Yesu yanze kwemera ikuzo n'icyubahiro yahabwaga n'abantu be kugeza igihe yaboneye igihamya cy'uko igitambo cye cyemewe na Data. Yarazamutse ajya mu ijuru, maze yumva Imana ubwayo ihamya ko impongano ye ku byaha by'abantu itunganye kandi ihagije, ndetse ko binyuze mu maraso ye abantu bose bashobora kubona ubugingo buhoraho. Data yemeje isezerano yagiranye na Kristo kugira ngo ashobore kwakira abantu bihannye kandi bamwumvira, kandi ngo azabakunde nk'uko akunda umwana we. Kristo yagombaga kuzuza umurimo we, maze agasohoza indahiro ye yo guha abantu agaciro kenshi karuta k'izahabu inoze, guha umuntu agaciro karuta izahabu ya Ofiri. Yesaya igice cya 13, umurongo wa 12. Ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi bwahawe umwami nyir'ubugingo, maze agaruka ku bayoboke be bari mu isi y'icyaha kugira ngo abone uko abaha ku mbaraga n'ubwiza bye. Mu gihe Umukiza yari kumwe n'Imana yakira impano zo guha itorero rye, abigishwa batekereje igituro cye kirimo ubusa baramwunamira kandi baboroga. Umunsi wari wabereye ijuru ryose w'umunezero abigishwa bo wababereye wo gushidikanya urujijo n'impagarara. Kuba batarizeye ubuhamya bw'aba bagore ni igihamya cy'ukuntu kwizera kwabo kwari guke kandi kwari kwazimangatanye. Inkuru y'umuzuko wa Kristo yari ihabanye cyane n'ibyo bari baribwiye ku buryo batashoboye kuyizera. Bibwiye yuko iyo nkuru ikabije kuba nziza, bityo ikaba itaba ukuri. Bari barumvise zimwe mu nyigisho ndetse n'ingirwa bisobanuro bya siyanse by'abasadukayo, ku buryo ibyo bibwiraga ku muzuko byari urujijo. Byari bigoye kumenya icyo kuzuka mu bapfuye byaba bisobanura. Bananiwe kwemera iyo ngingo ikomeye. Abamarayika bari babwiye ba bagore bati, nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti, arababanziriza kujya i Galileya, iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Aba bamarayika bari barabanye na Kristo mu buzima bwe bwose bwo ku isi nk'abamarayika barinzi be. Bari barabonye uko yaciriwe urubanza n'uko yabambwe. Bari barumvise amagambo yabwiye abigishwa be. Ibi byagaragajwe n'ubutumwa boherereje abo bigishwa, kandi byagombye kuba byarabemeje ko ubwo butumwa ari ukuri. Nta handi ayo magambo yagombaga kuva uretse ku ntumwa z'umwami wabo wazutse gusa. Abamarayika baravuze bati, mubwire abigishwa be na Petero. Guhera mu itanga rya Kristo, Petero yari yashenguwe no kwicuza ibyo yakoze. Kwihakana umwami kwe kurukoza soni n'indoro ya Yesu yuje urukundo n'intimba byakomeje kumuzamo. Mu bigishwa bose niwe wari wahangayitse cyane. Yahawe icyemezo gihamya ko kwihana kwe kwemewe kandi ko icyaha cye cyababariwe. Bamuvuze mu izina. Abamarayika barababwiye bati, mubwire abigishwa be na Petero muti arababanziriza kujya i Galileya, iyo niho muzamubonera. Abigishwa bose bari bahanye Yesu, bityo ubutumire bwo kongera guhura nawe bwarabarebaga bose. Ntabwo yari yigeze abagira ibicibwa. Ubwo Mariya Magdalena yababwiraga ko yabonye Umukiza, yabasubiriyemo ubutumire bwo guhurira nawe i Galileya. Ubwo butumwa kandi babwohererejwe inshuro ya gatatu. Amaze kuzamuka ajya kwa se, Yesu yabonekeye ba bagore bandi arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira, maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene Data bajya i Galileya, niho bazambonera. Umurimo wa mbere Kristo yakoze amaze kuzuka wabaye uwo kwemeza abigishwa b'urukundo rudatuba ndetse n'ineza yari abafitiye. Yabiyeretse kenshi kugira ngo abahe igihamya ko ari we Mukiza muzima wabo, ko yaciye iminyururu y'igituro kandi ko atacyongeye gufatwa n'umwanzi rupfu, no kubereka ko yari akibafitiye urukundo ruvuye ku mutima nk'urwo yahoze abafitiye akiri umwigisha wabo ukundwa. Yashakaga kubegereza biruseho imirunga y'urukundo akayibazengurutsa. Yaravuze ati, mubwire bene Data ko bazambonera i Galileya. Bacyumva gahunda y'uwo mubonano ashaka kugirana nabo yatanzwe mu buryo bunononsoye, abigishwa batangiye gutekereza ku magambo ya Kristo yahanuraga iby'umuzuko. Nyamara no muri icyo gihe ntibigeze bishima. Ntibashoboye gukuraho gushidikanya ndetse n'impagarara byabo. Kabone n'ubwo abagore bababwiye ko bari babonye umwami wabo, abigishwa bananiwe kwizera. Bibwiye ko abo bagore bibeshye. Byasaga nk'aho ingorane zigenda zibisukiranyaho. Ku munsi wa gatandatu w'icyumweru bari babonye umwigisha wabo atanga, ku munsi wa mbere w'icyumweru cyakurikiyeho bisanze badafite umurambo we kandi barimo gushinjwa ko bawibye bagamije kubeshya abantu. Batakaje ibyiringiro byo gukosora ibihuha byarimo bihabwa intebe ahantu hose bibavugwaho. Batinyaga urwango abatambyi bari babafitiye ndetse n'umujinya wa rubanda. Bifuje ko Yesu wari waragiye abafasha muri buri ngorane yakabaye ari kumwe nabo. Bakunze gusubiramo aya magambo ngo kandi twiringiraga yuko ari uzacungura Abisirayeli. Mu bwigunge ndetse no mu bubabare bw'umutima bibutse amagambo ye ngo mbese ko bagenje batyo igiti kikiri kibisi nikimara kuma bizacuriki. Luka igice cya 24 umurongo wa 21 n'igice cya 23 umurongo wa 31. Bateraniye mu cyumba cyo hejuru bafunga inzugi bakomeje bazi yuko igihe icyo ari cyo cyose ibyabaye ku mwigisha wabo bakundaga nabo bishobora kubabaho. Nyamara icyo gihe cyose baba barakimaze bishimiye kumenya umukiza wazutse. Muri wa murima Maria yari ahagaze aboroga ubwo Yesu yamwegeraga. Amaso ye yari yahumwe n'amarira ku buryo atabashije kumumenya. Nanone imitima y'abigishwa yari yuzuye intimba ku buryo batigeze bizera ubutumwa b'amarayika babatumyeho cyangwa amagambo ya Kristo ubwe. Ni bangahe se na n'ubu bakigera ikirenge mu cyaba bigishwa? Ni bangahe bagisubiramo gutakana ubwihebe kwa Maria ngo bakuyemo umwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize? Ni bangahe babwirwa aya magambo y'umukiza ngo urarizwa n'iki? Urashaka nde? Dore Yesu abari iruhande hafi cyane, ariko amaso yabo yahumishijwe n'imiborogo ntibabasha kumumenya. Avugana nabo ariko ntibasobanukirwe. Mbega yaba imitwe yubamye yari yubuwe, amaso akabumburirwa kumwitegereza, amatwi akumva ijwi rye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse. Nimubabwire kutarebera mu mva nshyashya ya Yozefu yakingishijwe ibuye kandi igashyirwaho ikimenyetso cy'Abaroma. Aho siho Kristo ari, mwishakira mu gituro kirimo ubusa. Mwiboroga nka babandi badafite ibyiringiro kandi babuze kirengera. Yesu ariho kandi kuko ariho natwe tuzabaho. Ni mucyo mu mitima inyuzwe kandi ishima ibyo yakorewe, no mu minwa yakozweho n'umuriro wera hasohokemo indirimbo y'ibyishimo ngo Kristo yarazutse, abereyeho kutuvuganira. Komeza ugundira ibi byiringiro kandi bizabera ubugingo bwawe nk'umurunga nyakuri kandi wageragejwe, ufata ubwato ngo butarohama. Izere uzabona ubwiza bw'Imana.